ardayda maanta ka qalin jabisa jaamacadda camuud oo ah dufcaddii 14aad isla markaana tiradoodu dhammayd 863 arday ayaa munaasabadda qalin jabintooda waxaa ka qayb galay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha dowladda iyo axsaabta. ardaydan ayaa isugu jiray 74 arday oo dhammaystay waxbarashada heerka labaad ee loo yaqaano master, islamarkaana bartay 7 takhasus oo kala duwan, iyo 816 arday oo dhammaystay waxbarashada heerka koowaad, islamarkaana wax ka bartay 17 kuliyadood oo kala duwan. waxbarashada heerka labaad ee masterta oo noqonaysa tii u horreysay ee jaamacadaha dalku bixiyaan iyadoo wakiil ka ahayn jaamacad dibadeed oo ay arday ka qalin jabiso, ayaa ardayda dhammaystay ay barteen takhasusaad kala duwan oo ay ka mid yihiin cilmiga caafimaadka iyo qaybihiisa kala duwan, beeraha iyo horumarinta reer miyiga, iyo culuum kale. madaxweyne Siilaanyo ayaa ardaydii kaalmaha hore gashay waxbarashada heerka koowaad iyo sidoo kale ardaydii dhammaysay waxbarashada heerka labaad waxa uu guddoonsiiyey abaalmarino iyo shahaadooyin ay jaamacaddu ugu talagashay. inta badan dabayaaqada bisha Ogos iyo horraanta bisha Sebtembar waxaa gudaha Somaliland ka qabsoomay munaasabadaha qalin jabinta ee jaamacadaha dalka.